Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kirabe ono e jam hande alkamisare no gaydi leur janvier 2015 sappo jeddi yamde jam doni masima chapan nay e joy jenne e generi kala bokar sur wondo kabaru juddo Salim Diora wonto boggi jande to on compétit hande do wiide keñe ministre malin ko be ñono malin ko be ñono joodi be ñolaari be o yetti lasna baccili e fasane ciagal hono jettoje de be pewtunode e makko nden no kanan ko be leedi France be en dejere nden no ana wodi hande kidal hande nden no holli tidde wiide sabi kenya kidal ko be jaltino jaari no koddo kollu mette mudu fewde e soddas e minisma be en ngam be bi ben kedani lutondirbe mabbe be hande woni ko mena kan ko be kanyu en dum den no kolliti mette mudu e fewde e soddas e minisma be sabi de be jaari koyde be tummi pineji e beddaji di en kala fa be beddi ke kaaje duddaman kan minisma to en luuma hamdallahi do ledde sotete do en sumi jamma alal bari jabbido en no bonni fa sanne kuran du lati sababu o nden noon oɗo cumu gaɗɗo bonandaji faa mawni bisimilla moɗo studio tamani nden caggal ko kanankoɓe leydi France jetti lasana ko baccili ko en ko sangam mo suutinto yonkiji faa sanne ko no ministre Mali nden no kamɓo kumaniɗo jono malinkoɓe joɗi ɓe jolare ɓe kanko ɗum mo yetti on faa sanne inde kanankoɓe leydi ndi ɓe Mali kala e dow hono ko on golli o golle mawɗo kala ko kadine Ousmane Diko
ayo deƴere warti leydi gallure nde hannde jonde ana hani wadde to jipporde avion to mono fo ana hinni haaju mum lum uditi dammuɗe muɗum du yimɓe ana jildo no weldi ɗum ɓe mi yiyali ko wawi hollude kulol leygal luro nde barmuɓeɓe ana suudu doctore ana ɓuuri sappo yom barmuɓe batte baasi o won taton ɓe galle goto heddiɓe ley hen
nden no hollitide walde malinkoɓe ndiwaɓe iwde jolari so garti e leydi meɗen ɓe enna kamɓe ɗum ɓe jetti lasana baccili fa sanne ko waɗaɓi leydi France ko enna nden no Alassane Diko hoorejo walde mabɓe nde enna mo holliti on laatike ɓe leydi yanke Mali sanne fa sanne o wi ɗum seko gajogo eɓe darde France François Hollande hono hoorejo leydi France o tinno mo bilta talki malinkoɓe joɗiɓe France ɓe keɗeɗe Oumar Weygalo
ele désert cumo ibmi désert nimi ji cumo ibmiki ko boni hono heewi sanne machine aji boni hen leɗɗe hobolaji ɗuccumi ko hani gollede ka nokku o so moƴƴina fuu tafe yimɓe lobbu ɓe kayba so yimɓe lobbu ɓe kaybi ɗum kay andata ko wawi aɗa mbawi ƴewde ko woni mana ko sumata ko jaka balle fakaw so yimɓe wana jogui yimɓe jogui sembe ko heewi fuu ñamade nangata so wara jooɗa ga so sotte leɗɗe ñamade ana keewi mum a tan woɓɓe fuu joni hono ko mborra ko fuu ñamade fuu jawdi ñanani
nokku o no worrini fay so moƴƴintinama kasi o wartirama no worno latta ko sababu so suma kasi
so nokku o moƴƴinama fa gasi wiyama wasa borude hono wo
nden no hollitidde Amedy Coulibaly kanko o war hoore malinke nden no laati machine binɗo yimɓe e ley bitigui keeriɗo to mbiyeteɗo e castel no hollito castel to ene kanko nden no mo o hano ko tede hollanomo om hanno ubbede Mali ɗo malinkoɓe e kañum jarrake tew makko wartire Mali ɗo en nden no malinkoɓe kañum e francinkoɓe laatika wajibe dow muɗum ɓe ubbamo to en ko sakiraɓe tinne neltoronmi mijango moɗon e helloji facebook e twitter tamaɗi ɗi o jarama
Tamani.
Nden no hollide caggal murtere keñe nde en deƴere warti ley e kidal fasane lumo ngo ene naati e jama fa sanne nden no homo fu don henni e haaje muɗum intalak bilal kanko mo heɓi goto e mabɓe e téléphone keɗeɗe Ousmane Diko
ayo deƴere warti ley gallure nde hannde jonde ana hani wadde to jipporde avion to mono fu ana hinni haaje mum lumo uditi dammuɗe muɗum du yimɓe ana jildo no weldi ɗum ɓe mi yiyali ko wawi hollude kulol ley gallure nde barmuɓeɓe ana suudu doctore ana ɓuuri sappo yom barmuɓe batte baasi o won taton ɓe galle goto heddiɓe ley hen
ma yalti menaka dum hande fa sanne be kolli mette mabbe fewde soldats e ministre mabbe en sabi de be kolti ben den no kedani lutundirbe e soldats e jokka men emne labbe en den dum wadi so be tippi ton be cungadi be cumi pineji fa be tippi kaji du damal kan ministre mato en leydi lagine bami aji neldude mali do en ko yalta soldats te mede joyo wobbe kasen jom beydade e temdere chapane jego jenna nyon warno be do en fa tugondiro jokka hono e soldats e oni be enan san den president mabbe jaati kan jaati sellini o kabaru wattu mu yottuno parindi enna ministre hakune mali kany e leede godde o en Abdoulaye Diop kanko o mo yeli faasane kaldal alji lawol hono joyul jonum gol enna laato wattu mu seriaji tan kali mabede mudu pati war fa laato hono ha kalumi nen laato ha falu laato hala cioduma bi ciotuma min enna luuma wadno nen ho wodunongo hakude nokku biyetede centre islamique bo Abdoulaye do kany e izin kiddo imasi o enna godo luumu sumi alal bari yabbirinde enna faano boniri fa bonandaji mawdi gadi hen kuran dulaji sabab mudu dum wadi so labi didi dum woni labi didi go gol luumu sumi nen Ousmane Diko ma lando diri to e goto nen be joodi be to me biyetede da ali Diko horebe nen be do golirobe juude be kedo demmo
eli désert cumo ibmi ye désert nimi ji cumo ibmi ko boni ko heewi sanne masinaaji boni he ledde ko blaaji bi cumi ko haani golleri ka nokko so moddina fu tafe yimbe lobbu en kayba so yimbe lobbu kaybi dum kay andata ko waawi ar mbaaji jeewde ko woni maana ko sumata ko jaka balle fa kay so yimbe wana yimbe jigi sembe ko heewi fu nyamaade nangata so wara jooda ga so sotle nyamaade ne heewi mun atan woddi fu jooni hono ko mbara ko fu nyamaade fu jeewdi janani
nokko ono worrine faiso mu intinama kaso wartaama no worno latta ko sababu so suma kase
so nokko mo ina fa gasi bu yama wasa burri hono worbi
nden no horejo leydi o kanyu yehi Davos leydi Suisse gila Kenya en o yehi ton o yadi ton e kanko e jamam makko faami nyabe kawto e batu mawdo keri do leydi aduna e dow yirwere o tewtan dum nden no yalla hunde fuko no joka e projet ji mawden ngar tabintina tabita e leydi meden di tiagal dum nden no mo yahan leydi almandu yaamo tewta hono di projet ji ngaran tabita e leydi meden di en sarwusi kuma ni do kabaro sinimaaji le mari o en kanyu dum bami anni yo beydude e bawde hono beedo pewjo sinemaaji e leydi meedini ngam dum nden beedo yaltino sinembe be na kanyu janginama ko futi himbe chapantoto puddi janginede do ko latto beedo ko beedari mabbe Umar Waygalo mo landori e jokko horejo sarusu kuma nu sinemaaji e leydi meedini enna kedde mo
les questions relatives
kabaru ko nayiri tile ngaji kanye sinemaaji min gadino kawrite mudum ko jabbino homo fu halile ko yihi le hen du wakkati jono min jaw yalla homo fu an hokka hakkille mudum min jawdu yalla min e keba dum wonno yimbe la faabotobe mali kanye tagal mali fu honno sinema yarti yeso le mali fu e mangal mudum wakkati jono homo furdo holli tan ko yile hen hakkille mudum dum wonno min e yimbe le ngadobe sinemaaji be fa yotto on yimbe le derni be on kibaru tileji min jaw yalla honno min jaltinirta dati kandi nangede yalla sinema kanye tile ngajan jaha yeso le leedi meedi
ayi lavon da notre pays
tamani tamani sejo tamani
sakira bi jewon ko wadan en banga region ngaji holitude cuudi lekol sigasude en keejinaama golliji kewdi hono indirde hono lekol beto Jean Marie Kone en ende hulbe jokka hunde fu gono jokande laato golliji mawdi kasendu ngaran tabintine to en beete hande holitude nate dum den non laato seriyaji bedda yidun dum ducci namo to fa suka be keba no kibere hakkilaji seriyaji beddaji bete hande golirobe juude mum en beedu en puddi janginede segu yalla ebe kebe mabbe anan jirwa ko foti himbe chapande nayo noti ma jannende en Suisse neno kanyu dal contact kanyu lati sababu so landini de do jande leydi Suisse dun noti be adadu be himbe nyaw sida woni mudum be enal biwtike le moti fasane so bi holitama arande enna ni himbe nendo do teme dere fa ton do goto e feccere kanyi seeda kay atan jana e mudum joni neddo gum fata fe neddo goto sida nangata hitande kala bede ona service kuma ni do kabar sida o kanyu jaate humpidi jama e do mudum mobel gongel ndeno walde de bana jella wetene ardil kanyu du tufanama hakunde gundam kanyi tumbudu himbe didon tan hono mundinobe kanyu ñeno kan jaten palingel su yade magel yimbe jaddo gonno magel e be deni ka mubingel ka be jade mudu on jarama hedade munye sedal sabide kabaru goddi ando godi ka enna sagira bon computer hamado wiide kenya ministre ndeno malinkobe hono joodi be njolari be enna kanko du o yetti lasana baccili tiagal kanan ko be leydi france be sabide mo suftino yonkiji e le bitiki keri du goto dejere an wodi kidal hande fa hasane sabi kenya tidallaji mawde ngadi to enna kidal ko be immi ge jari koyde ndeno mi jebe je kolluto hunde fu gono metta mabbe e soldat e ministre mabbe enna sabi be ana koyeda ni lutondir be mabbe be hande woni ko nden non menakankobe dum kanyum dum immi so ganyu dum kolite metta mudum be cumi pineje beddaaji menakadi kala be bammi dum kaaji be beddo ke faadamal kam minismato e hollude metta mabbe fewde e beddo soldaasi loni woni joodi be menakatobe dum alhamdulillah ngodum kolitaama kasara mawdum won ko wanto jamma Allah barde sabi de kuran salati sababu su cumi mawdo wadi to fa bonandaaji mawdi ngadi he sakira mi munye sede sabi de yewtere pula ko wodi on jarama.